Hey, let's play one more request. This is for going out to Tutulu. He wanted to hear something from Nzoto Welawela from the LP called Danse Carnotone, Is Mount Volume 2. Let's hear a cutoff of this one called Santa Maria.
Yokalo sambo na mwanetike Zame waboka simo zalisi walikolo nase Atonda boboto roro yawe Yesu mwana zambe masia wabolikwe Elimo santuwe Santa Maria Mama wabolikwe Kiriele iso Ave Maria Asose Tozalibi kelamwe Toko ba yemela e Tata wa bokasi ozali olikolo Mwana wa yonguro siwa mabele Santa Maria mama tona kalasya e
Santa Maria mama atona boboto Mama tona kalasya Obule
Sose, tozali like la mwe, toko basambe la e, toko bayembe la e. Tata waboka si ozali olikolo, mwana wayongulu si wa mabele. Santa Maria, mama tona galasya e.
Epaya kolon zambe pona bomo ibuaseko Nazali mwana zambe tikanga nazala na elikia Masubu manga manso malungwa niye
Ae mama e no papa Ae mama e no papa Nakeneke kosambe na epoko anyoswe Nazali mo kristu tika nazala na elikia Epaya kolon zambe pona bomo ibuaseko
Bela empo kwa nyonsoe Nazali mwana zambe tikanga nazala na elikia Masumu manga manso malongwa niye
Ae mama e no papa Ae mama e no papa Nakeneke kosa mbela empo kwa nyonsoe Nazali mo kristu tika nazala na elikia Epa ya kolon zambe pona bomo ibuaseko
Epa ya kolon zambe pona bomo ibuaseko Nazali mwana zambe tikanga nazala na elikia Masubu manga manso malongwa niye
Ae mama e no papa Ae mama e no papa Nakeneke kosa mbela empo kwa nyonsoe Nazali mo kristu tika nazala na elikia
Epa ya kolon zambe pona bomo ibuaseko. na utine mikili ya poto unga na zumi na kende kiko luka la vironde funa mboka na ye kosa lisa mboka na utine mikili ya poto unga na zumi na kende kiko luka la vironde funa mboka na ye kosa lisa mboka Namboka hoyo tozwa Oya babanzi ete moto nyoso na poto Il faut kaka bonga, il faut kaka zwa Mbongo kele mpasi, mokilio yo yanzambe Ata na Amerika, ata na Zia, na Europa Na yembi popo yo kampe boye baka yango Na kende kikota ngalelo na zongi mboka La venire ya mboka esengi bongo Na zangi kola tampe na zangi mosolo Bongwe ninga Boko seka pamba kela sinle asirans Ata na zangi lelo lobikuna na zui Baninga na kata kini ezale lyoyo mabe Motwa uti na poto boko tala yena miso Soki ya yena nini boku misato boseka Bobo sanate Mbongo kele pasi mokilo yo yanzambe Ata na Amerika, ata na Zia, na Europa Na yembi papo yo kampe boye maka yango
Enita bemo, jolide Definis-moi l'Argentine
Na kende kikota ngalelo na zongi mboka La venire ya mboka esengi bongo Pona zangi kola tampe na zangi mosolo Bongwe ninga Mbongo kele pasi mokilio yo yanzambe Ata na Amerika, ata na Zia, na Europa Na yembi popo yo kampe boye maka yango
Yeba poisson a Jimmy, okoluka na kini pe yoko zua Sokyo zana chance na yo Atakuna na Afrika, atakuna na Europa Mbongo ya uki mapasi
Yeba baninga nanga, mbongo kele lo papasi Atakuna na Amerika, atakuna na Asia Atakuna na Europa, mbongo ya uki mapasi
Mota zongi mboka na ye Boko tunatina nini Asali sonza sambo zomi Boko tunatina nini
Ye baba ninga nanga Mbongo kele lo papasi Atakuna na Amerika Atakuna na Asia Atakuna na Europa Mbongo ya uki mapasi
Ale 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 domingo mingose Uwe papa zae Tatama pasa
Oh,
Ah, that's another one of those LPs that I would bring with me to a desert island. That is Clay's album called Etumbu. We heard the song called Misa Point from that one. Before that, by request, Minzoto Wela Wela from the LP Danza Canatona La Esaman, Volume 2. We heard the song called Santa Maria here on Ambiance Congo. And my name is DJ Dowdy. Number here is area code 804-649-9737. Go to the blog, www.wrir.org. Check out the track list if you like. You want to know more about the music, feel free to call, leave a comment. Let's hear some more music. Let's hear something from Dindo Yogo from a CD compilation. Came out on the Flash Diffusion Business label a few years back called Laquelle Toi Choisir La Vie, or Which Do You Choose? Oh, Life. Let's hear the song called Dimbola from that one.
Anderson, vous en toco. Sosie à moi, Otumbu Ibarra, vous m'élenguez, hein?
Yébanzo Toyanga et Anderson, Oyo ya ineje, Nantango ya lika, ma peba mi ma poba salisa. Oh, Zoto ya moana elo, Zoto ya ba koko, Nantango ya lika, ma peba mi ma poba salisa.
Kayana konemu benga suza vangodi
elo nanze pauna komisa vangodi tuli bako pesa ningola ya lokumu mara nini na promi solo moto na la minamba
deshele monana matipepo na keimo salam bandela mishe na sima mara salama swe koki jipepe tona ngala lelo
elo nanze pauna komisa vangodi.
Victor Lombe, Bimoko ya Brasa, oh Kinoel.
bota mbota manangai Mbala ya mbwanga kumona moto ana mbongo ebele lokola mabele Il s'appelle Soko Feli Asaka pe pa moto ten Soki mokili kabeli yon a gauche Zire ma droite et kosa la campagne Mais tango l'éternel désarmé après sa kana centre Quatre points cardinaux bavanda kakimia Okata sangote Simon Kalula
Misa ponge baninga boya baraye Oya nga mwa maloba moke ya boyo Nokola pe mabe saline nangaye Na rekonetre fote nangai soko fereye Nazali zete teke la mulo kola yore Moto nyo sako bungaka limbi sangaye Ngali bomba nakana kita konu na epandanga ye na tangine soy monokonde ya kizengi na perdre connaissance ya bomoto anga eme soko ferna yende soba Florine Sanda
l'inoubliable va faire ma kololo
baninga e bolingo boyo kaka na tsangwe Nande makambo ebele Na evite soki bolingo nyonso ezalaka boye Toyanga ezale contraire a bolingo misusu
Johnny Augusto, Anelika, Brice Mpangi Bakolo baloba na tongo pe na pokwa bakolala Bandi makayo, ezaneyo L'homme élégant Pipin de Castelbajac na London
Yesu akasema Nini tena ina sala na bolingo na yo
Nini lisusuma na kosala e
Na ipepe mamu kuse otinga na koma Minganga batali zoto na ngai pamba maladete Batuni nga pukwa yoko kono yoko bela kate Nazongi seya no mokwa me memo limo na ngaye ye Kombo na ye beti ere Beti soko fere ye ye mwana ya pari ye
Daniel Pasingo Mana Lubumbashi Rigon Panzu Muta
Petita la nengo silisinga inzoto Zelenini abwa kamiso e panganasa Hopitalo batre takamwe wapie Nakenda na pose pe kananga vraiment Medese nini aswa nyakaba mure desi Apesanga ekire alamuru Pesa kakire ya malaria Nenge va pesa kakire ya tifoide Ona kata kire te na pangare chute d'amour Samo ekole kata bae bazana poma
Sandu poti Na katia boutique sandu poti Na Luanda Na West
Erba monini bakonji gaga pare je t'aime Na eba na change ton na ba mode nango Na konjige le chéri na reverbe a sigara Tango mo se soa komo na tena lingye Oko mwa je t'aime koma nango sinonima mentir Atana lo vi je t'aime andi makate Gode lo fombo lo pelaye
Francis Eluya, Victor Samba Waino, Lomas Mangwene, Nadien Sa.
Mosika, Kabolili Kolonase, Una Kutu Samba Yo Kikolela Nase.
kolela nanga na kopika nanga te lokolo ke na yo kisi moko te eleki yo na makasi use pembele maya ndetolo emili zomba e mosika ekaboli le ciel ela te kuna kotozamba yoki kolela nanga losambo nini nga na nzambe na mpo yokanga yo na basurpe bayoki kolela nanga nakobika nanga te lokoloke na yo kisi moko te eleki yo na makasi
de merde in Italia nommé à lire Gianni Wivine Doudou Sekitoko Alain Kikamwana Luanda Stéphanie Lusamba Mito de Mitikumi Yamamagi Wabi Mengi Masamba
My brother Omash wanted to hear the something, anything from the new CD from the General Defoe and the Big Stars. The name of the CD is The Undertaker. That's a brand new CD. Came out at the end of 2011. We had the first cut off of that one called Soko Farah. I just picked the first cut because, you know what, I like almost everything on that CD. So just pulled one out of my hat and there you go. Hope you enjoyed it here on Ambiance Congo. Coming up next, we got something from an older CD. Let's go back in time a little bit. Here's something from the first CD from the group Le Cuatro de Langa Langa. We're going to hear the song called Kini from the CD called Grand Job. And I hope you think that we've been doing a good job here today, doing this show by the seat of my pants and just sort of playing stuff and pulling out a box and sticking it in the deck, putting it on the turntable. You have requests or comments, I'd love to hear from you. 649-9737. The area code here is 804.
Oh, Vanessa Monica, vous êtes la fierté. Nous, on est bien, ça s'en va.
Oui, on va aller. Il coupe mon deck.
Au stand du zone.
Bazazi wanza yeba kana kini hoyo mibali pasi bazazi wanza
aya yana kini hoyo mibali pasi bazazi wanza
Jean Frodo esprit mulema yolito
pas d'argent pas d'amour et va koma kobonga malibo so kobala
malibala nyonso matate zanga kateo talia koswa na bitu maneli bala bakulu
Jamais.
This is Ambiance Congo. You've been listening to for the last almost 2 hours here on WRIR. My name is DJ Dowdy. I want to thank you for your calls, your comments, your requests today to make this program so great. And I've just got a wonderful call from a wonderful woman up in the D.C. area named Alice. And she's been around for a long time, big follower of the program. I want to send out my appreciation to her and wish her a happy birthday. And she wanted to hear something from the Bantu de la Capital. I've got this great album here from featuring Samba Mascot. And the name of the song we're going to play for you, Alice, is Julie Okangi Motema. They'll finish up the program with that. See you again in 2 weeks. Stay tuned in about 10 minutes for the Motherland Influence here on WRIR. Thanks for listening.
Nenge okangi motema wili Wila kisi te olingika Natiki ombula sambona katia brasa Woko kiteko bebisa mama Yambanga wili Nazongeli yo maboko polele Mobembo na kende na mboka bato Foto na yoso kinatali posa na misasa Moteme kolenga na banze za ngedi na yo Zoko baby sete bolingo Yambanga uli Ozali destine na kaya seko Yangana yo makwela mama Awa okangi motema Yangana yo makwela mama Awa obateli mipeko
Mambula
Nenge okangi motema wili Vila kisi te olininga Natiki ombula sambona katia brasa Woko kiteko bebisa mama Yambanga wili Nazongeli yo maboko polele Mobembo na kende na mboka bato Foto na yo soki natali posa na misasa Moteme kolenga na banze za leli na yo Zoko baby site bolingo Yambanga uli Ozali destine na kaya seko Yangana yo makwela mama Awa okangi motema Yangana yo makwela mama Awa obateli mipeko
Loketo show Loketo ma
Soko bangi saka boye sheri nagai Lome laga mwani loba pona eva yo destine nagai
Wili ehe, wili nanga Na mona kayo lako la mami watae Na miso hoya kola lisae Wili ehe, mama na Michelle Oh wili,
wili ehe Zoko ya mami watara Zoko bangi saka boye sheri nangai Lobe langa mwani loba pona eva yo destine nangai
Sheri ehe, sheri nanga La salama so mama poto bandae Bilobela ya bato mama kolandate Wili oh, mama na jojo Oh,
Willie, Nangai Na zotoro ya mami watara Zoko bangisa kabwe sheri nangai
Lobela nga mwani loba pona eba yo desine langa
Nani kata koyo kayo tela masoro mama e Eko sala kanga ipasina mote mae Batela mibeko mwana mama Wilie mama na muchacho o oh, wili
Wilie 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 wili langa Zoko ya babi watama Zoko bangi saka moye sheri nangai Lobe langa mweni loba pona yeba yode sine nangai
Beta, beta lisa. Isso aí. O que tem que papar já coemba? O que?
Zoko bangi saka boye sheri nangai Lobela nga